Kakati bana parliament ba member ba parliament basazewo okwongera nga basazaamu Uganda kati bayongeddeyo constituency ana mukaga. Bw'olaba ba member ba parliament betuyina ekiseera kino tuyina ba member of parliament 437 bw'ogattako ana mukaga be bataddewo tujja kuba tutuukira ddala 527 MPs. Ba MP bano buli MP omu tumusasula miliyoni 24 bw'okubamu ssente ezo kumpi zituukira ddala biliyoni 600 n'ezigwamu ng'omuwi w'omusolo yayina okuziwa buli mwezi okusasulira MP. Naye katutunuulire ba MP bano batukolera ki? Ennyumba nnene, the house is big, parliament nnene etusobedde obunene. Kakati batuukeeyo nebeebaka tebalina nakye bakola nti polisi evuddeyo ey'amagezi evuddeyo nedda. Budget si wano baziyisa abamu nga tebatunuddemu nakutunula tebamanyi nakigenda mu maaso. So nga omubezi wa parliament yandibadde afaayo nnyo ku kintu kya polisi, ng'afaayo nnyo ku kintu kya budgeting, ng'afaayo nnyo ku kintu ekinaasitula obulamu bw'omuntu wa bulijjo. Naye kye tuzze tulaba batunyunyunta bunyunyusi nga bwe batugamba nti bo bafuna bifo byakutuulamu mu parliament. Ndowooza kino kintu kifunyo. Parliament yakoze ekintu ekifu ekitasanyusiza muna Uganda yenna. Nze bampita Charity Kalebo ahimbisiwe, nva ku Citizens Coalition for Electoral Democracy in Uganda.